somebody somewhere is keeping maize, anagojea asikie drought imeenda baya zaidi, ndio pengine bei iende hapo juu kidogo. But we can't take that risk as a country. Tumefungua stores, tumesema maize iletwe, mahindi iletwe. Na wajua, as a nation, ni lazima tuwe na kitu tunaita strategic reserves. Ni lazima tuwe na mahindi ambayo inaweza kututosha katika Kenya kukiwa na shida. Like now we are expecting a drought. So we must be ready as a country.